suuqa lagu iibiyo qiimaha kala duwan ee xoolaha ee degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa laga dareemayaa sare u kac xoogan. Sare u kaca ku yimid xoolaha ayaa sababay kadib markii ay bateen wadamada loo iibgeeyo sida Kenya iyo wadamo kale. Qaar ka mid ah dadka dilaala xoolaha ee suuqyada Dhoobley ayaa ka warramaya waxyaabaha sababay sare u kacan iyo sida uu u saameeyay bulshada.